Radio Pulpit, 657 AM.
Ke a le dumedisa ka moka ka lebitso le tletse go matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareth. I greet you all, children of God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. This is the day that the Lord has made for us to rejoice and to be glad in it. Regardless of what we're going through, regardless of what we have seen or heard, regardless of what is happening in our surroundings, it might be sicknesses of those that we love, or they might have parted from this world because of death. May their souls rest in peace. Allow me to say, our God remains God even today. He is the giver of life. He is the soul restorer. He is the great I am. He is the lily of the valley. He is the Lord God Almighty. He doesn't change. Allow me to say to you, He is the Alpha and the Omega. He is the Lord that know and see what we cannot see. He is the Lord that can do what no man can do. Let us go together as we are reading from the book of Luke chapter 17 verse 1. That is Luke chapter 17 verse 1, and it reads as follows. Jesus said to his disciples, "Hard trials and temptations are bound to come, but too bad for whoever brings them on." Let me repeat it. Jesus said to his disciples, "Hard trials and temptations are bound to come, but too bad for whoever brings them on." Heavenly Father, we thank you for your word. Help us with your word, O God. Encourage us with your word. Minister to us with your word. Above all else, Father, we pray that you rebuke us with your word. In Jesus' name, we have prayed. Amen. Bare show le ke lona le ntshula morena tsatsing la le gono ke yona mahebetswa ke mutimo ka sebele le ntshula morena le tshwella pele go bolela le nna le wena le ntshula morena le le go seetsa dina wontsha rena bare show le ntshule ke kotse ri kokotletse ka lona le ntshule ri a phela ka lona ri a matlafala ka lona ri a gola ibile re tseba le go rapela kataba ya lentshe la morena e kwa gore bebele bolela mantsha gore nna da Jesu o botsa baruti ba gagwe gore dikhopisego go tla gore dikhopisego go tla ga tsona go beilwe fela o madimabe ko di tla go kaena di khopisego di tlotsolla pele di le gona mari o madimabe ke o di tlang kaena ntumelele ke bolela mantshore ba ge sho re phela le batho ba go fapana re phela le batho ba go iphelala ka orata re phela le batho ba go itaola ka polelo o mongwe yo tswelela mo a tswelela go gona a re wa bona mmamotla ba tlantse ba botse gona le batho ba bangwe ba filwe neo ya go khopisa batho gona le batho ba bangwe ba na le mpho ya go kwesa batho botlhoko he tsatsile thaba o setse a tseba target ya gagwe he tsatsile ntse le sepela wa tseba re tlo felela tsakama mare kore le ntshila morana le re di khopisego di tlo phela di le gona mare wa madimabe ke o di tanka yena gore re wena ngwaneso o ka bo na kare o tseba polelo o tseba diphiritsa batho ka moka o tseba go kwesa batho botlhoko mare bebele a kae bolela mantshore ko wena wa madimabe ka gore o khopisa batho ko wena wa madimabe ka gore wa ba ferekanya ko wena wa madimabe ka gore wa ba bolelela ditaba tse ba sa di tsebeng ko wena wa madimabe ka lesebo leo le sepetša ka gare ga diofisi ka gare ga malapa motse mo o dulang locationeng mo o phelang wena wa madimabe bona bakaba ba sa tsebe ba thabela ditaba tseo ba botsa go tsona mare re ke go botse bebele e bolela mantshore dikgopiso ka moka di tlo phela di le gona meleko e tlo ba gona dipolelo di tlo ba gona ditshebe di tlo ba gona mare wa madimabe ke o di tlang ka yena modimo wa khutso a re se go fatse ka re ga diemo ka moka e ka re re ka tlhokomela gore re bolelang na ka re ga mabaka ka moka ke fela ke bolela bolela mantšore ge go sena selo se se kaone se re ka se bolela na lebaka keng re sa bja ikgomolela ge go sena selo se se kaone se re ka se bolela na nkane re sa rapele nkane re sa rete morena lebaka keng na re sa bja ikgomolela modimo wa khutšo a re šogofatse ra tseba le go boloka khutšo ya rena lentšhe la morena le re dikgopišago itlotla ka tsona wa seba di atlela batho ka moka mare wo madimabe ke o ditla go ka yena gona le batho ba bangwe ba tseba go sepetsa ditaba tse dimpe di tsebiwa ke bona ka moka tse dimpe di bonwa ke bona ba 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 di sepetsa mare gona le batho ba bangwe ba go tseba dilo tse di botse he a bula molomo motho o bolela tse di botse he a bula molomo o leboga modimo ka dilo tse di botse mare batho se ba reng ke le botse le malape mo re belega go gona phela le gona o motee wa seba o ka diantlhe botse a ka se tsogile a boletse selo mare o nyaka fela ntho e mpe e tswelelele o kwe motho wa gona a ka se e lokise o tlo re fale lebe le dirang na lebe le le ka go dirang le senya dilo ka moka e reng ke le botse bebele a ka e bolela mantšhe are wa madimabe ke wa tshwanago le wena wa go tlhoka go bona dilo tse di botse wa go bona dilo tse dimpe fela wa go etsa sepetsa dilo tse dimpe a sa di phošolole ke fela ke bolela mantšhore ge modimo wa go bontšha nto ya go se bonwe ke batho ka moka gore a gore ke mošomo wa gago gore o dire se seng ka yona e seng gore o sepele ka leleme o ete o di tlhatsela o di bolele le o sena nnete ya tsona o di bolele le o sena le gore o tseba mo di thomilego gona bothata ba rena batho ke gore re tseba dilo ka moka mare thereso ya taba ke gore a re tsebe selo re itia e kare re a tseba gomme a re tsebe selo bjale bebele bolela mantšhe ore wa madimabe ke wa go roba ditala tse dimpe wa madimabe ke wa go eta tlhatsela ditaba tša sa di tsebe e re meleko ka moka e tlo wela batho ka moka wa tseba dilo di tlo tswelela ka mo le ka mo dikgopišo di tlo ba tsona mare wa madimabe ke wa go di rwala a sepela ka tsona modimo wa khutšo a re šogofatše ka re ga diemo ka moka o seke wa dumelela batho ba go tshwana le bona gore ba tšee taolo ka re ga bophelo ba gago don't allow their talks to take control over your life don't allow their criticism to take control over your life o seke wa ba dumelela gore ba laole bophelo ba gago e re ke go botse go na le batho ba bang ba tseba gore ya go bona o mmemeela o thagetse o kwa bose gore o tlo bolela lentšhe le le teng ya ba o ferekane motshegare ka moka o tlhakatlhakane beke ka moka e re ke go botse o seke wa ba dumelela o seke wa ba fa monyetla owe wa gore ba itirele boithatelo ka wena nko o tšee ownership ya bophelo ba gago tšea ownership ya lethabo la gago ke fela ke bolela mantšhe ore a ke dumelele motho goba seemo gore se dire boithatelo ka lethabo laka this joy that I have the Lord gave it to me and no one will temper with this joy le thabo le ke na go le lona le tswa go modimo ka sebele ebile nka se dumele le motho goba seemo goba pain gore ntšeele le thabo goba go tlhoka whatever challenge that may come my way I will never allow it to temper with this joy that God has given unto me mare kwa mbagesho le ntše la modimo le re hard trials and temptation are bound to come dilo tše ka moka di tshwanela gore di tswelelele wa seba meleko ka moka le mathata ka moka mare wa madimabe ke o di tlang ka yena wa madimabe ke wa go bolela ditaba wa seba botša batho dilo tše ba ba sa di tsebe ke yena wa madimabe ke wa go sepela ka leleme all these things are bound to come all these things must be there tše dintša tšona ge di tswelela di a re tiša bebele e bolela mantšhe ore tše dintša tšona ge di tswelela di a re matlafatša ge di fetša go feta re lebelela morago re bona modimo ka sebele ka baka la gore re fentše mathata ka moka a re be re lebane ka ona mare reng ke le botse ore whoever brings them on ke yena wa madimabe wa tswelelang a tsweleletša ditaba Chasa di tsebe kiena wa madima ape maricheka mokache di swanna kore di bego na matata mangi a tshwelela gore re tshepe modimo le go feta mabane malwetse a mangi a tshwelela gore re mone bele kangaka ke fela ke bolela mantshore. How can we say that our God is the provider while we never lack? How do we say that our God is the healer while we were never sick? How do we say that God is the comforter? Mola re sanka ra wa ka di fatlego gore dilo tse ka moka re di bone re di bulele re ikwishisha gore re temogela gore yena e sale modimo le gore di emo tse re tsanna go re fete ka re ga tsona gore re bone bogolo ba gagwe re tsanna go re fete ka re ga tsona gore re tsebe go itshwarella ka motjha wa kobo ya gagwe re tsanna go re fete ka re ga tsona gore re tsebe gore yena o sale gona molwedi o gona mogomotsi gona ngaka e gona ka re ga maphelo a rena tšatši le lengwe le le lengwe lebitso la morena lebokwe e reng ke le botse ba gešo gantši re tlhakana le mathata o kry re bolela gore modimo o re lebetše modimo a na taba le rena tše dingšitše dilo di tlišiwa ke batho ka re ga maphelo a rena mare lentšhe la morena tšatši la lekgono le re wa madimabe ke tšeo o di tlang ka yena ka re ga diemo ka moka di tshwanna kore di be gona mare wa madimabe ke wa go thoma go tšea khutso ya batho ba be ba dutse ka shebe-shebe wa madimabe ke wa go tswelela e re a fetša go sepela batho ba sala ba bethana ka noga e phela wa madimabe ke wa gore e a tswelela batho ba kwa bose e a fetša go sepela ba sala ba lla wa madimabe ke wa gore e a tswelela batho ba dutse ka khutso ba phedisana botse ba ntšhana saino he a fetša go sepela batho ba sala ba bolayana modimo wa khutso a re šogofatše nko re šetše maphelelo a rena a re hlokomele gore re phela jwang bagešo a re hlokomele dipolelo tša melomo ya rena wa bona ye nkwe sa botlhoko le ka ngwakong wa morena o tlhakana le tsona e reng ke le botse ka re ga maphelo a rena re tlhakana le diemo gotlhe fa ande ka re ga tsona ka moka di nyaka wa bogale di nyaka wa go tseba go yama lentšeng la modimo he o nyaka go di fenya ema lentšeng la modimo he o nyaka go di fenya ikgatholle batho ba ka moka o lebelele sefapano mo tlhakodiso ya gago e tswa go gona e reng ke le botse ba gešo gantši re lebelela batho ra tshepa batho ra tšea ditshepo tša rena ra dinametša godimo ga batho re lebetše monna sefapano re lebetše modimo wa go phela re a mo lebala bjale ka mogomotši re a mo lebala bjale ka motlhakodiši re a mo lebala bjale ka makgona tsotlhe e reng ke le botse ba gešo tšatši la lekgono nko re itemogeleng yena bjale ka modimo tše ka moka tše di tlo ba gona mathata a tlo ba gona meleko e tlo ba gona mare go na le modimo wa gore thusa ka re ga tsona ka moka go na le modimo wa gore rarelela ka re ga tsona ka moka go na le modimo wa gore emisa ka re ga tsona ka moka e kwa gore lentšhe la morena le re wa madimabe ke yo o di tlang ka yena wa madimabe ke wa go tšeela batho khutso wa madimabe ke wa go thoma ditaba tša go se be gona wa madimabe ke wa go sepela ka leleme wa madimabe ke wa go lwesa batho wa madimabe ke wa go eta thoma ditaba tša go se be gona lebitso la morena le bokwe modimo a re šogofatšeng bagešo e kwang gore bebele re the hard trials and temptation are bound to come, but too hard or too bad for whoever that brings them on. Hard trials and temptations are bound to come, but too bad for whoever that brings them on. Arinya keng, rinya kishishe, na kwe salogo, na mutimo refile monyeta, chachin la lukono, o refile sebaka, sa gore riki kole, gore dilocheche di mpe, di seke di achole la karena, mutimo akucho arishofacheng. Le ke lona lentšhe la morena tšatšing la lekgono wa nago le tsebe nke a kwehle semoya o se botsang diphutego a re rapela go tengwa nesho re re morena Jesu tsena ka re gapelo yaka o be morena le mophulusi waka ntse balele dibetsa ka kamoka o fodishe mmele waka ngwala le bitso laka bukeng ya bophelo o nkgaogele ka le bitso le tletse go matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareta amen. Pastor Bridget Hawkins, Hospital Minister in Polokwane. My number is 083-335-0469. 083-335-0469. God richly bless you. Amen.
From your ear to your heart, to your mouth, to your feet. Join this life on 657 AM.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
Do you want to grow your business sales? Do you know that you can advertise on Radio Pulpit, Radio Pulpit website, The Word for Today magazine, and The Word for You Today magazine at the ridiculously low prices? Yes, you can indeed. Radio Pulpit, your daily companion, offers you the platform to grow your businesses at the best affordable prices. Simply contact me, Godfrey Mwabi, on godfrey@radiopulpit.co.za or call me on 012-334-1265 and I'll tell you how. Remember, I've made it my business to grow your business.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.